moja. Uweponi mwako haja ya moyo wangu, nikae nawe siku zote. Natamani nikujue, nitembe nawe siku zote. Natamani
nikujue.
nikujue, nitembe nawe siku zote.
Just make it that your desire at this moment, this place. Just tell your God.
Natamani nikujue,
nitembe nawe.
Nitembe nawe siku zote.
Mimi natamani
nikujue.
One more time, just sing it at this moment.
Sing in a tamani. Oh God, this is the cry of our hearts. We long for your presence.
Now,